Yamde sapo e jeedidi filmaji chapandi tati yonito Wagadougou e wakati winderi ko yamde sapo e tati filmaji chapandi tati yonito Washington dolaji dendudi.
Omar Mamadou Sow.
Toppi mawdide to Burkina Faso besnguji yog e nokkuji ndokama balde sapo e nay ngam eggudi nokkuji mumendi. Dum ko ngam ko nun ko be ina jogi ton golle wiini o commandement golleji ko nun ko be kucindal mabbe e janiyan ko bi subaga hande horejo leedi jiadi e common wills puddi mo tumundiral hande to Kigali lamordi Rwanda fandare ngal do kawital ko bamtare leedi chapandi joyi e nayi tawade e ngal dental to dawlaji dendude America suudu nyawirdu burndu tawde e der leedi ndi hono cour supreme o bami hande pelital riwtude artigal dagnugol bosgol redo Joe Biden holli wonde firtugol ngal artigal ko ruttinde America dubi temder e chapande joyi chagal hedibi koni woni badi kabruji di joni piren paciren on chelminama hedibi refi fulfulde dadi adunaru to Burkina Faso gardido chatal commandement tawi ko golleji konun kobi ledindi o hucindiri hande e jandiyan kobi o holli ko balde sapo e nay yogo e hobbe nokkuji ndokka ngam ekkugodi nokkuji mumendi dum non ko won golleji kanditon yubbinede o habri dum ko e kuccindiral e janiyan ko be galo wadi e beta handi o Draman Tambura
miden andi hono yimbe wanyube leydi ndi leyde nokkuji ngarata no ciudo non hollitri lieutenant colonel Yves Didier Bamuni kam wonno horejo walde joddinande e habdude rafinde nagu ngo e leydi Burkina do o yidu hono yimbe wonbe ley nokkuji de sordasi be cubi kokkama jeddije didi fa dille e nokkuji mubben don o yi hono di adi jidi fu fa hebata be cende jihad yankobe wadobe piande de e tawti yimbe ko beydi dumdu o wi moteje e taxi motoji fu ana kada e lew nokkuji to be itti ton haddi ayke lebbi tati Yves Didier Bamuni o holliti du hono salibe dum fu torraji goddi ma sajjaji bangal golle sordasi be na wawi hewtitaade dum o wiidi di fu o adiji kesi di be koji fa be kabde e rafinde nagu ngu e leleedi Burkina do Draman Tambura Wagadougou RFI
Draman Tambura to Nigeria ko worbi jogotibe nangi hanki alarba yimbi noga sedido tawi ko remobi be tawa ko e der gesse mabbe do woddani Abuja lamorde leedindi ko wayni non hewani warude e der din leedi ha tenti e wuddu leedindi kam e hirnange rewo en kaline gardini ndi horebe leedi jiade e kautal commonwealth be puddima tumundiral hande tonto Kigali lamorde Rwanda fandare ngal kawrital ko bamtare leedi chapandi joyi e nayi tawade e ngal dental ko dum woni ko be gandini kono kay be jekkiti konguli e nyalawma gadan handi o en kettoten jangtori Umuba
ko tawa e ngal ko wana Sheikh Tamin Altani horejo Qatar yoweri Museveni ardido Uganda e wano yesojo Nigeria o Mohamed Buhari fahi e ben tawabe ko Boris Johnson o jagordo arano royom ini Boris Johnson tonginali yewtu dugole Paul Kagame o ardido Rwanda fi huwondira Kigali e leydi makko ndin ko yowiti e nabugo setebe royom ini Kigali hunde nde dental adunaru woni oni e pelle daranide hakkene anke jabali e biol prince Charles biddo lando royom ini on de leyde tawade e nde fedde mabbe hino wawi yewtugo ko woni konka berde mabbe sabu njaggu feƴƴungu ngal yiidiga fewndo ɗo ko e nder gundo woni ko fuɗɗori ko woni fandare ngal yiidigal ko fi bantal neɓungal ɗe leyde e immintingol faggundu ɗe leyde tawade e dental commonwealth ɗum ko e ɓawo arugo nyaw coronavirus e nde hare dakinde Ukraine andintine hari waɗi laabi ɗiɗi ngal yiidigal no nattirede yeeso
Umuba a jarama to Tunisie jagorɗo kalfinaɗa geɗi nder ndariji leydi ndi habri hande wondi ɓe keɓi kulɓinorɗi ina wallana mbiyen a kambaji tawi ko toɗɗiɗi horejo leydi ndi Kay Said ɗum ina yewti alhaali ndenagu makko jagorgal ngal holli ha joni wondi ɓe kefi firtude feere jangu tafinode ɗo woɗɗani julirde jifnaɓe ina wiye synagogue to Mali Karim Keita on ko ɓiɗɗo e horejo kiɗɗo leydi Mali hono Ibrahima Boubacar Keita o wayli gurdam makko e ɗiɗo lebbi cakkatiɗi janiyankoɓe Jandi Le Monde garti e kabaru makko Aisha Sonar tanen hen
o sagata gurnodo e gurdam dañal e hollirde dum sabino o innira suko piddudo lamugo koreji makko nyaagino momo yo wat no yejjitira e hitan ujunaaji di enogas e go de sariya leydi makko wadi lollinal to yiya fufiyo jagge ko sabi o rewire to batte lawol fuddori ko e majjugol jaandiyanke birama toure alhali o fof ko halulaaji lollinama wonde on jaandiyanke ko ko difta wara terewda don ko yimbe jogibe den kalamugo tumaaji badama faade e Karim Keita sabu andirede mo fawde jungo be suudu jogi nunden kalamugo hay so tawi goski mako yitaka jaandiyankobe be enen ji e ka hala bittingal sede goto hollitino yide on jaandiyanke laabi kewdi e fuddorde hitande ujunaaji de sappo e jeegom e kaso cuudi on se tima hay kanyu torlama e juude DGSE o andini de o yibirama toure kaso omo tampi bandu ndune buuti kanko fof omo wonti jiijam gila tefore uddita to suudu nyaawirde commune 5 mo Bamako e hitande ujunaaji de sappo e jeedi ko joni gede de meedi yarude yeso
Aisha Thowa ajaram Horejo kido lidi Angola hono Jose Eduardo dos Santos ombarafa e odo saha hakodun woni sababu nawe dembo to Barcelona lidi Spain to woni e sudu safrodu wonande kabruji kebadi kanko non on jaro e dubi chapandi jedidi jenai ombo Musa e dedo jonti jabbidi kala alhali nyawoji lundibi lidi Senegal ine e mabbi mer bo geji wayi lolirda Ahmed Aidara ko hande fonno fawede umbien fonno nyaawede tonto gejiwayi kono non dum wattandim riwtede ha altini paada goldo riwtugol woni hunende awokaji makko jonnani e siftendi on jagirano ko waddi seppo walle jeede e seppo go aldane e yamirori en kettot hen maître Mustapha Ndiaye goto e awokaji makko ko Moussa Oumar Barry firti hala makko
le procès
sur nyaawirdu ndu riwti nyaawrende tay ko yidde procureur o menen avocat Ahmed Aidara min jidano de nyaawre riwte sabu e sariya ko hande de nyaawre fonno wadde de gasa min doftoto pelisal ngal hañande altinere altine ko do e balde tati mamin gar min kujjakino Ahmed Aidara sabu mamin bad bawde amen fof ngam gongo wade e do o alhali sabu so dum wadama ma o heb welitare makko min kenyaaki ha e altinere min jangi derewol ngol min jehi to sebi ko tan min jewtidi e Ahmed Aidara mido waye wiide ala fof ko wadi ko faati e kulal chapande jeenay e tatabi wal wadde ko poddo accitede
donc il doit être libéré
ko non tigi en pami o ko gote e avokaji merbo geji way hono Ahmed Aidara maître Mustapha Ndiaye tiagal ne nyaawore on don dirtina hande fonno wadde kono ko altini paada jogori wadi yedi ko jasani yimbi njoyo tawi ke yinnobe dangal imibi Afrika kawri elajal chapande jeedide e jeegomo kefi ganyaade yogo hen tawi ina tulne sappo e tati ko ganyande musde dum wadi ko e mbeta aljuma hande o e saha mbobe jidno nadde fannu mo rewani lawol e der leydi Espagne tawi be jidno natirde ko to wuro Melia dum nonne be gardi ko bangrew leydi Maroko wonande kabruji di halfinabi dino leydi no wayna chakti holitama e dum lolli ina hewi kadi e totobe ko way non e ledo balli e der ha joni gollon kerol hakkuri mabbe e leydi Espagne be erim kadi dendanga leydi Afrika tenki Afrika baleri nde beydata ka enne tenktinde keri mumen e habade ko wayni de tawno hewbe ko don do Maroko kiwi rewrudi e yidde yabudi fadi to Espagne to dowlaji dendudi America sudu nyawirdu burndo towde e der leedi ndi hono cour supremo in wayna be bami hande pelital riwtudi artigal bosnugol redu nde tawno edum dagne don ton ko yamirano ton gelu dubi chapandi joyi yabidi tiagal dum horejo America Joe Biden mo ganduda yiddi mum wonno ko nyimnude yo rewbi tabitinani on don haqi bosnugol redu e in wayna beladi mabbe o bami kongol o holli wondi firtugol ngal don artigal ko rutingol tiagal America haqi dubi temedere chapandi joyi tiagal o wi odo nyalawma hande ko nyalawma ina wayna a jurminide e ngurdam America nabe ngam nyimnudi darnde mabbe e Russie leydi burdi dolindi e winderende hatinte tawade e gomu G7 ina jaden leydi Allemagne Canada France Italy Japon Royaume-Uni kam e America mabbe dentu e batu jogodo fuddade alerte paada dum don nonne ko batu kanda kewdo wadde hitande kala mabbe jewtu eno be baddata e dido leydi Russie te dubbe on jaramo Yamde sapo e jedidi filmaji chapande na ye yoni to Fuladu Bakaw Balante Kunda on pami koto diwal kolda wargo Senegal.
Omar Mamadou Sow.
Tonto diwal Fuladu, diwal ngal kolda, gile hitande ujunididi e sapo fedi ina darna ton wye jenku Fuladu ende adori wadi hitane kala hiru Fuladu. In wayna on jamu yubinama nyande asetare faltinide to sudu fijirdu witendo Grand Théâtre do Dakar Lamor de Senegal ilifabe hewbi ngari no tawtorede kamena lankobi men gartene jangtori mawdi taskaram men on totam kongol hande no aljuma kala ko yewter udditindi wonno muni mon kala jogino mo ndimagu nayo radi to welara jofmiro tendero geredi meri ko taskaram men fagude bamtare Afrique men jadu hen e Amadou Baroba. Senegal feddi wi'itende jenku Fuladu tawande e der diwal Kolda yubini jamma fina tawa dum don ko nyande Assat Jabbido to sudu fijirdu lollindu Grand Théâtre do Dakar fandare nde ko daranadi fina tawa fulbe ilifabe hewbe wondude nalankobe tawtorama e den hirdi ketoden hen jantori min mawdi. Jenku Fuladu ko fedde jalindi to diwal Kolda worgo Senegal fandare mayri ko darunadi bamtari Fuladu kam e nyimnudi finatawa fulbe de fedde yubini nyande Assat sapo e jetati jeguburu ujunididi e nogase didi olol mum jede bi wol innire ngol iro Fuladu nalankobe hewbi wonani no dumen weltari tawtorede odo jam tuti befel ko sukuna lanki
e hana weltare rek parce que ko leñongol noddi ko demgal gal noddi ko halplar noddi vraiment si tay be noddi be noddori kam vraiment dum ko weltare e am vraiment mino hen welti buy e hiro Fuladu go hande di wawi beydude heewi parce que di wawi addu kala connaissance kewdo mo gandiranta be gandana ma di bayima do andude be meedama yide di bayima do yide vraiment di adda ko heewi dal bo ya nokko men puddi parce que ko on nando carrière men kebi
ko jeliyo ba vraiment di okki kam fierté molnado parce que c'est la première fois que mino assisté Jenku Fuladu, voilà Fuladu nabe aussi donc ben nangi e bawo hen quoi hande ko teddungal molnangal de hiro molnango dal fierté molnado o kikam dal min e jale baye groupe am bo fof no men garde doni
do no wite
vie canuté prince de la Kora a Kolda.
Hiro Fuladu, c'est très bien parce que d'abord on d'abord c'est culturel on d'abord au Hiro Fuladu hitano hitano biwaraydum Jenku Fuladu miye tibe parce que menay won be kandel Fuladu to peut-être menay inde aben o yalti kandel arnamé wobenato que c'est à travers de Jenku Fuladu inde mabé yalta c'est à travers de Jenku Fuladu bi hebata voyage bi ya bi hebata contrat kono Jenku Fuladu mi wawara be yobde
teddo nirino odo jam ko professeur Moussa Baldé jagordo Senegal kalfinado ndema ruti woni horejo conseil départemental Mbokolda
Jenko ko fuddorono ko en 2010 ko bino den kawriren pour la culture du Fuladu kono kala kawriren pour ko kala do biddo Fuladu woni semba walude walle pour ko Fuladu yara yeso mi bioni kala président Macky Sall walli en calmini Fuladu ngarbe do be piu Fuladu nganden kala ko be mbawi do ni leydi enen mbawi do enen jogani im hakkil enen jogani im dole Fuladu jarani hedde bawo he Senegal
mamboy jawo ko maire wuro Koldango o ardina e Moussa Baldé
ko gardirmi e Moussa ko musidal ko gardirmi e Moussa ko ligge wadde lapol gorol pour Fuladu parce que en tampi ko tampini en non ko kon lapon en kewani en gala dole enen badi division ji ha hay goro hettinta woda
hono bedo ni merebe diwal Fuladu hewbe ngari tawtoredi Amadou Diallo ko merbo mampa tim e der falde Kolda
ado ko wigo alhamdulillah rabbil alamin en yetti yalla yetti musidal fulbe fof woni e der aduna donc hande hiro Fuladu wada ma e der Dakar donc ko hollirgol dal menen hidi culture amen culture fulbe ko culture molnaaru culture waddo fayda donc hande mi en tant que maire mampatim mi wawi arde tawede nde do hirre ko vraiment ko weltare molnaade weltare ko Allah andi hoto dum fawi neddo si acci ciosan mun rek andatu fada ala fondation collectivité territoriale menen maire ji di dum tawa e compétence transféré ji amen culture ko mamen daro hen ko dum wadi hande tawmi ko mami arami tawe
arnobi tawtorede be kamenni kolli hen weltari mu men no feewi
ko weltare ran sabna hande fulodum fof hawrirdo fullo ceddo bayno ko minen fof men kawrirdo c'est une occasion pour men bada découvrir culture ameno men ganda josan ameno
men ga ko andimi do sina pierre de fulado rek wadi pierre de fulado quoi sabundo go dara e bi hiro fulado yama jengo fulado bi men ga lon ko fulado mi bokke ko do wadi mi bangi tanga ko dari mi jodi wi mi tawe rek hiro fulado quoi
ne wande ni wadama organiser hatta men fotani wonde bawo kalan bi mi e bi mami kala neddo jibinande fulado fot wadde fere ara
diddal gelongal keptinigal no feewi e der Senegal tawtorede dum woni hen hundi mantoniine
inde ande ko sam mama la o e kulina e ricce do musa mo
Arnaud Mbé Fofo beltima jenko fulado roki adi tandi fandi e kolol jetobi wala hiru fulado Omar Mamadou Sow Dakar RFI on pami teddubi den jangtore imirunonde e hirdi jenko fulado yonti hediwi karen ko yuti e jende modon e yewtere men udditine hande wonno on totama kongol mune mon kala joginomo dimago nayra de do welara kettuden
Hassan Diko Bob Julasso uddugol kerol hakkunde Côte d'Ivoire e Burkina wallahi dum torra yimbe sanne sabo naaw corona ngoni wonno ko sabino uddugol keri di fu de handen Allah fodoke dum samti fa wodi Burkina ka udditi Côte d'Ivoire ka fa handen ne heddi kayum ka ina uddi jaho tum fu na heba tigor maji sanne ummida do Bob Julasso handen sa lowa wina sappu fa yoy sefa fa wawa yade abiji dum wonno delle fande barki sedi o wana yimbe wondube ni kambe kan fa bo dilde ede on uddi kerol modon o don jodi ni o don torra jamaare don andi o faawa kaariya bandu na an tawede joomu en paamiri uddita kerol gol yimbe keba yaha wara mu ben tabita
Mahmoudou Limbitem Berville ko premier routanade halde ko affaire Ukraine e Russie har mabbe ne ko battine Afrique min to bangi yandam ene hankadine holli han Afrique kila hebi independence mum faade joni wala jeetare mum faade joni be ardino be fo meedan jabdi liggade sawdir ko be pawde on tan e be bi indel ardibe kono so tawi ga ne ardi e lamuji Afrique ko ne aboy entre 50 wala 51 pays so wonti ko deux pays jogi ngurnameje mum ne ala dum non firtu ken liggaaki ande sa jeewi europe yan deedo cadeele fof asie yan deedo cadeele fof amerique yan deedo cadeele fof ko enen tan jeehi deedo cadeele ndeke firti ndeke enen gila ko kebden independence men faade joni on lambe be lammin dem be fof njabaani golladi sabu so lamdo ari waawani uddidde ndema ko ndema wona battinde ko ndema waawi nawrudo aduno yeso
sai ko jalle Côte d'Ivoire e ngartami koy leydi Mali hande leydi Mali diide balde wadi sahabe bi e puddima danji polgo e kuliyankobe kambe laamu Mali ngo kon hande de hecci hanki e jiko waybeni ton go mbele hol gonangal ris hol ko firti ton hay batte firtay beete ko bone riso yo yaltu leydi ndi beete ko bone ala fu ko nafi ton beete ko bonan yimbe mbare gala ko bi gala ko mbadi
Abdoulaye Diallo jooɗeto ɗo e Gambie faate Sénégal wino ɓene capanmbi awata ceppu ceppi lol ndeɓe fe ɓen ɗon wona laamo jiɗi ɓen ɗon jiɗi ko bonnude leydi par ce que so tawi neɗɗo aɗa yiɗi leydi ma ko gonga ko hujjaji leydi ma gonɗa e ɓiɓɓe leydi ma jiɗɗa yoltude a namnima aɗa yiɗi seppude a rokkama seppi ɗimmolare namnitima aɗa yiɗi seppude a wiyama ala wota seppu ɗon kam poɗɗa ko lelnude gacci ca wota seppo kono min weli moon metti moon jaɓɗon caɗe ɗon mine min cappat wona golle jeɗɗo leydi
Oumar Mamadou Sow
tedduɓe heeɗiɓe na jeyno ko ɓurno dowlinde kabaruji men to Burkina Faso yogo e ɓesguji pinoje yogo e nokkuji dokka ko balɗe sappo e nayyi gam eggude koɗɗorɗe mumen ɗum ɓangina ko e kuccidiral e jeniyankoɓe ngal catal commandement ngol leydi konunkoɓe ɓe horeɓe leydi jiyaɗi e kawtal commonwealth puɗɗima tumodiral hande to Kigali lamorde Rwanda fandare ngal ɗon kawrital ko ɓamtare leydi capanɗe joyyi e nayyi tawade e ngal dental to dowlaji dentuɗi amérique suudu ñawirdo ɓurdu towde e nder leydi ndi hono cour supréme o ɓe ɓami hande pellital ɗum ɗon ko riwtude artigal dagnonungal bosngol reedu jo biden holli wondi firtugol ngal artigal ko ruttingol caggal amérique duuɓi temedere e capanɗe joyyi caggal heeɗiɓe reefi fulfulde daade adunaro ko weltare wonanno min yettinandi on kabaruji ɗi hedno to karallagal to ko Saliou Diaw ɗi kabaruji ɗi mbawɗon tawtoyde e loori men wahuji tati toɓɓere reefi toɓɓere feere wotendire joni joni ko taskaram men faggudu e ɓamtare afrique jaaden hen e Amadou Barouba